Bizo kaba nguti wonke lokungumli Nathi sibonga laba bagita bangasekho Ungasiboni siphumelela Bizo kaba nguti wonke lokungumli nje Nathi sibonga laba balandeli bethu Sefumi Masefumela baba ita bangasekho Wena uyoshona api Uyoshona api Sefumi fuzi Masefumela baba ita bangasekho Uyoshona api Uyoshona api Sefumela baba ita bangasekho Wena uyoshona api Wena uyoshona api Sikhanyiseleni bubo Sikhanyiseleni bafuze Sikhanyiseleni bafuze Sinjala kisuma ngenkagithi Sizwe spiye mpumelelo Na piso kuna Kuna kone spumelela Besi taba mkuti wonke loku kuna